ungena kwam nechomi yanga vele ndachaseka dambu sukuba ungubani na wathi ngutandeka ndikuthanda manyani ukake naphitlizeniya ndizokuthina ngentlonipho kuze kuphela amandla kumnawe nabazali bakho kanabilithi babona kwangathi ndingababekisitasi ngothando lwam nawe futhi nabo bamkele uthando lwethu kodwa konke kwakusengqondweni ndikuthanda manyani ukake naphentlizweni yam ndizokuthina ngentlonipho kuze kuphela amandla kumnawe umakhono kulibazayo sudixelele ndizakulwa umakhono kukhathazayo kuzondindisa ndilapho
oba wena
wena uku
umthandazo wamophilayo
hey impendulo yabe philayo Tina can call me take up hella man. Take up hella man.